ngosuku bonke liyozo luthando luphele nini izihlukumezisa ngawe indlela endlela endiyambileyo ndiyabona utikiwe ndim indelendlela endigqithileyo ndifuna ubona ubuso bakho ndihlala ndikucinga phezolo bebembuza ukuthwa yaphi nyanomntu utshone phindicela uphume baby abanye bayahleka ndihlala ndithandaza ukuthi kuphele konke ubuhlungu endinabo indlela endlela endihambileyo ndiyabona utikiwe Yeah.